Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Abahanuzi n'Abami. Tugeze ku gice cyacyo cya 20. Namani, umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya, yari umutoni kuri Shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Benihadadi, umwami w'i Siriya, yari yaratsinze ingabo z'Abisirayeli mu rugamba rwahitanye Ahabu. Kuva icyo gihe Abasiriya bari barakomeje kujya batera Abisirayeli, kandi muri kimwe muri ibyo bitero bari barajyanye bunyago umukobwa muto bamujyana w'Abisiriya, maze aba umuja wa muka Namani. Nubwo uwo mukobwa yari umuja kandi ari kure y'iwabo, yari umwe mu bahamya b'Imana, agasohoza umugambi Imana yari yaratoranyirije Isirayeli nk'ubwoko bwayo, nyamara atabizi. Ubwo uwo mukobwa yakoreraga muri urwo rugo rw'abapagani, yaje kugirira impuhwe Shebuja kandi yibutse ibitangaza bikomeye byo gukiza byakoreshwaga Elisa, maze abwira nyirabuja ati, "Icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya, yamukiza ibibembe." Uyu muja yari azi ko imbaraga yo mu ijuru iri kumwe na Elisa, kandi yizeraga ko kubw'iyo mbaraga y'ijuru Namani ashobora gukira. Imico y'uwo muja wari waratwawe bunyago n'uko yitwaraga muri urwo rugo rw'abapagani ni igihamya gikomeye kigaragaza imbaraga z'uburere bw'ibanze butangirwa mu muryango. Nta nshingano ihanitse iruta iyahawe ababyeyi b'abagabo n'abagore mu kwita no kurera no gutoza abana babo. Ababyeyi bagomba kwita cyane ku mfatiro z'imyitwarire n'imico. Ahazaza h'abana babo hashingiye cyane ku rugero babaha n'inyigisho babigisha. Ababyeyi bafite imibereho igaragaza rwose imico y'Imana barahirwa, kugira ngo amasezerano n'amategeko y'Imana bikangure gushima no kwicisha bugufi mu mwana. Ababyeyi bafite kwiyoroshya ubutabera no kwihangana by'Imana, kandi kubwo kwigisha umwana kubakunda, kubiringira no kubumvira, bene abo babyeyi baba bigisha uwo mwana gukunda, kwiringira no kumvira se wo mu ijuru. Ababyeyi baraga umwana bene iyo mpano, baba bamuhaye ubutunzi burusha agaciro ubutunzi bw'ibihe byose, baba bamuhaye ubutunzi buzaramba iteka ryose. Ntabwo tuzi aho abana bacu bashobora guhamagarirwa gukora. Bashobora kumara ubuzima bwabo bwose imuhira. Bashobora kujya mu mirimo isanzwe yo mu buzima, cyangwa bakajya kubwiriza ubutumwa bwiza mu bihugu by'abapagani. Ariko rero, bose bahamagarirwa kuba bajyana ubutumwa bw'Imana, bakaba bagabura bajyana ubutumwa bw'imbabazi ku batuye isi. Bagomba kugira uburere buzabafasha guhagarara ku ruhande rwa Kristo, bamukorera batikanyiza. Ubwo ababyeyi b'uwo mukobwa w'umuheburayokazi bamwigishaga iby'Imana, ntabwo bari bazi amaherezo ye, nyamara bari indahemuka ku nshingano bahawe. Bityo mu rugo rw'umugaba w'ingabo z'Abasiriya, umwana wabo yahatangiye ubuhamya, ahagaragariza Imana yari yarize kubaha. Namani yumvise amagambo umuja we yari yabwiye nyirabuja, maze amaze guhabwa uburenganzira n'umwami, afata urugendo ajyanywe no kwivuza. Yitwaza ibiro 300 by'ifeza n'ibiro 60 by'izahabu n'imyambaro 10 yo kurimbana. Namani yajyanye n'urwandiko ahawe n'umwami w'i Siriya ngo arushyire umwami wa Isirayeli, kandi muri rwo hari handitswe ubu butumwa ngo, "Nuko rero urwo rwandiko nirukugeraho, nkoherereje umugaragu wanjye Namani ngo umukize ibibembe." Umwami w'Abisirayeli asomye urwandiko yari yandikiwe, ashishimura imyenda yaravuga ati, "Ariko uwo mugabo kunyoherereza umuntu ngo muvure ibibembe, ni njye Mana yica kandi kabeshaho? Nuko nimubitekereze ndabinginze, mumenye ko ari ukunyendereza." Inkuru zijyanye n'icyo kibazo zigera kuri Elisa, maze atuma ku mwami w'Abisirayeli amagambo amubwira ati, "Niki gitumye ushishimura imyenda yawe? Mureka nsange." Aramenya ko muri Isirayeli harimo umuhanuzi. Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho intumwa aramubwira ati, "Genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse." Namani yari yiteze ko ari bubone kwigaragaza gutangaje kw'imbaraga zo mu ijuru. Yaravuze ati, "Nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize." Ubwo Namani yabwirwaga kwiyuhagira muri Yorodani, ubwibone bwe bwakozweho, maze muri uko gukorwa n'isoni no kumva abwiwe icyo atari yiteze, aritotomba ati, "Mbese inzuzi z'i Damasiko, abana na Fapa, ntiziruta ubwiza amazi yose y'Isirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mpumanuke." Nuko arahaguruka arigendera arakaye. Umutima w'ubwibone wa Namani warigometse, wanga gukurikiza amabwiriza yari atanzwe na Elisa. Inzuzi zavuzwe n'uwo mutware w'abasirikare w'Umusiriya zari nziza bitewe n'udushyamba twari ku nkengero zazo, kandi abantu benshi bajyaga ku nkengero z'izo nzuzi bajyanywe no gusenga ibigirwamana. Ntabwo kumanuka akajya kuri rumwe muri izo nzuzi byari gukoza isoni cyane Namani. Nyamara yashoboraga gukira gusa ari uko akurikije amabwiriza yihariye umuhanuzi yari amuhaye. Kumvira n'umutima wose byonyine ni byo byajyaga gutuma ibyo yifuza bibaho. Abagaragu ba Namani baramwinginze kugira ngo akore ibyo Elisa ategetse. Baramubwiye bati, "Data, iyo abo uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze. Nkanzwe kukubwira ngo yuhagire uhumanuke." Ukwizera kwa Namani kwarageragezwaga muri icyo gihe, ari nakubwibone bwarwaniraga gutegeka. Nyamara ukwizera kwaratsinze, maze wa Musiriya wishyiraga hejuru, ari kubwibone bw'umutima we, bityo aca bugufi yumvira ubushake bw'Uwiteka bwari bwahishuwe. Nuko yibira 7 muri Yorodani nk'uko umuntu w'Imana yari yamutegetse, kandi ukwizera kwe kwaragororewe, uwo mwanya umubiri we uhinduka nk'uw'umwana muto arahumanuka. Agarukana n'abantu be bose kuri uwo muntu w'Imana yishimye cyane, maze avuga ijambo ryo gushima agira ati, "Noneho menye ko nta yindi Imana iriho mu isi yose keretse muri Isirayeli." Nk'uko umugenzo w'icyo gihe wari umeze, Namani yasabye Elisa kwemera impano y'agaciro kenshi yari yamuzaniye. Ariko umuhanuzi Elisa yaranze, ntibyari ibye kwakira ibihembo ku mugisha Imana ubwayo mu buntu bwayo yari yatanze. Elisa yaravuze ati, "Nkurahiye Uwiteka uhoraho uwo nkorera, nta kintu cyose ndi bwakire." Namani Umusiriya aramwinginga ngo abyakire, ariko Elisa aranga. Namani ati, "Ubwo utabyemeye ndakwinginze uhe umugaragu wawe imitwaro y'ibitaka ihetswe n'inyumba ebyiri, kuko uhereye none nta zindi Imana umugaragu wawe nzatambira igitambo cyoswa cyangwa ikindi gitambo cyose keretse Uwiteka wenyine." Ariko Uwiteka ajya ababarira umugaragu we uyu muhango. "Databuja yagiye mu ngoro ya Rimoni kuyiramya yegamye ku kuboko kwanjye, maze kunama mu ngoro ya Rimoni. Iyo nunamye muri iyo ngoro ya Rimoni, Uwiteka ajya bibabarira umugaragu we." Elisa aramubwira ati, "Genda amahoro." Nuko aragenda yicumaho gato. Mu myaka myinshi, Gehazi umugaragu wa Elisa yari yaragize amahirwe yo gukuza umwuka wo kwiyanga warangaga umurimo shebuja yakoraga mu buzima bwe. Yari yaragize amahirwe yo kuba umuntu ukomeye utwara ibendera mu ngabo z'Uwiteka. Igihe kirekire yari yaragiye ahabwa imigisha ihebuje indi yo mu ijuru, nyamara yirengagije iyo migisha, maze ararikira inyongera mbi y'ubutunzi bw'isi. Noneho ibyifuzo byari bihishwe mu mutima we w'ubugugu bimutera kwishora mu gishuko cyamutsinze uruhenu. Nuko aribwira ati, "Ko databuja yagiriye Namani uwo w'umusiri y'ubuntu, ntiyakira ituro yamutuye, ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira." Nuko Gehazi akurikira Namani mu ibanga. Namani abonye amukurikiye yiruka, ava mu igare rye aramusanganira. Aramubaza ati, "N'amahoro?" Nuko Gehazi amubeshya bigambiriye. Gehazi aravuga ati, "Databuja arantumye ngo aka kanya haje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, ngo arakwinginze ubamuhera italanto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri." Namani yemeye ibyo asabwe yishimye, maze ahata Gehazi kwemera kujyana italanto ebyiri mu cyimbo kimwe n'imyambaro yo gukuranwa ibiri. Abikorera abagaragu be babiri, barabyikorera bajya imbere ya Gehazi. Ubwo Gehazi yari hafi kugera ku rugo rwa Elisa, asezerera ba bagaragu, maze za feza na ya myambaro arabihisha. Arangije kubihisha, arazahagarira imbere ya shebuja, kandi kugira ngo yirinde kugawa, arongera beshya ikinyoma cya kabiri. Ubwo umuhanuzi yamubazaga ati, "Uraturuka he Gehazi?" Undi yaramushubije ati, "Umugaragu wawe ntaho nagiye." Noneho haje gukurikiraho gutahurwa no gucyahwa gukomeye byagaragazaga ko Elisa yari azi ibyabaye byose. Elisa yaramubajije ati, "Umutima wanjye ntiwajyanye nawe ubwo wa mugabo yahindukiraga akava ku igare rye akaza kugusanganira. Mbese iki gihe ni igihe cyo kwakira ifeza n'imyambaro n'inzerayo n'inzabibu n'intama n'inka n'abagaragu n'abaja? Nuko ibibembe bya Namani bizakomaho no ku rubyaro rwawe iteka ryose." Igihano cyageze kuri uwo muntu wari uhamwe n'icyaha nticyatindiganyije. Yavuye imbere ya Elisa ahindutse umubembe yera nk'urubura. Hari ibyigisho bikomeye twigishwa n'ibi byabaye kuri uyu muntu wari warahawe amahirwe akomeye kandi yera. Ibyo Gehazi yakoze kwari ugushyira igisitaza mu nzira ya Namani, kandi umutima we wari wamaze kumenagurwa n'umucyo utangaje, ndetse yari yiteguye rwose gukorera Imana ihoraho. Ikinyoma Gehazi yari yabeshye nticyajyaga gutangira urwitwazo. Yakomeje kuba umubembe kugeza igihe yapfiriye, yaravumwe n'Imana kandi yaraciwe mu bantu bagenzi be. Umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa, kandi uvuga ibinyoma ntazabikira. Imigani igice cya 19 umurongo wa 5. Abantu bashobora gutekereza guhisha ibibi byabo amaso y'abantu bagenzi babo, ariko ntibashobora kubeshya Imana. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Abaheburayo igice cya 4:13. Gehazi yatekereje ko abeshye Elisa, ariko Imana yahishuriye umuhanuzi wayo amagambo Gehazi yari yabwiye Namani, kandi muhishurira n'akantu kose k'ibyabaye hagati y'abo bagabo bombi. Ukuri ni uko Imana naho ikinyoma n'amasura atabarika gishobora gufata ni icya Satani. Kandi umuntu wari we wese mu nzira iyo ari yo yose utesha ku murongo utunganye w'ukuri, aba yigambanira yishyira mu bubasha bw'umunyabugome. Abigiye kuri Kristo ntibazifatanya n'imirimo yabo umwijima itagira umumaro. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 11. Haba mu magambo yabo no mu mibereho yabo, bazaba abantu biyoroheje, badakebakeba kandi b'abanyakuri, kuko baba bategura kuzabana n'abera batigeze barangwa n'ikinyoma mu kanwa kabo. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 5. Hashize imyaka amagana menshi Namani asubiye iwabo muri Siriya, akize uburwayi bw'umubiri kandi ahindutse mu mutima. Ukwizera kwe gutangaje kwaje kuvugwaho kandi gushimwa n'Umukiza, ko ari icyitegererezo ku bantu bose bavuga ko bakorera Imana. Umukiza yaravuze ati, kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Luka igice cya 4 umurongo wa 27. Imana yahise ku babembe benshi bari muri Isirayeli bitewe n'uko kutizera kwabo kwari kwarakinze urugi ibyiza bibazaho bicamo. Umunyacyubahiro w'umupagani wari warabaye indahemuka ku byo yizeraga ko ari ukuri kandi wumvise ko akeneye ubufasha, niwe wagaragaye mu maso y'Imana ko akwiriye imigisha yayo kurusha imbabare zo muri Isirayeli zari zarahinduye ubusa kandi zigasuzugura amahirwe Imana yari yarabahaye. Imana igira icyo ikorera abanyurwa n'ubuntu bagirira kandi bakitwara uko bikwiriye ku mucyo bahabwa uturutse mu ijuru. Muri iki gihe mu bihugu byose hari abantu b'inyangamugayo mu mitima kandi umucyo w'ijuru urabamurikira. Nibakomeza kuba indahemuka mu gukurikiza ibyo basobanukiwe ko ariyo nshingano yabo, bazahabwa umucyo uruseho kugeza ubwo imitima yabo izabahatira guhamya ko nta yindi mana iriho mu isi yose uretse Imana ihoraho umuremyi, nk'uko byagendekeye Namani wa kera. Umuntu wese w'umunyakuri kandi umaramaje ugenda mu mwijima adafite umucyo agezwaho irirarika rigira riti, niyiringire izina ry'Uwiteka kandi yishingikirize ku Mana ye, kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimarira uyitegereza itari wowe. Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Yesaya igice cya 64 umurongo wa 4 n'uwa 5.